yani fake na mzani mezenzo zako zote nishiezio yani fake na mzani mezenzo zako zote ndo Chilene
Yeah.